Ibyahishuwe umutwe wa 11. Nyuma mpabwa ikibingo cyo gupimisha barambwira ngo
haguruka ufata ingero z'ingoro y'Imana n'izo urutambiro rwayo kandi ubarure n'abayisengeramo. Icyakora ntufate ingero z'ikigo kizengurutse ingoro kuko cyo cyagizwe icy'abanyamahanga. Bazaribata umurwa w'Imana hashira amezi 42. Nzatuma abahamya babiri bo guhamya ibyanjye, maze bagende bambaye imyambaro y'ubwirabure, bahanure bavuga ibyo mbatumye hashira iminsi 260.
Abo bahamya bombi ni bo bya biti by'iminzenze bibiri, ni nabo ya matara abiri ateretswe imbere ya Nyagasani ugenga isi. Iyo hagize ushaka kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa kabo ugatwika abanzi babo. Uko ni ko ushaka kubagirira nabi agomba kwicwa. Bafite ubushobozi bwo gutegeka ijuru, imvura ntigwe kugeza igihe bazarangiriza guhanura. Bafite n'ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyorezo by'ubwoko bwose igihe cyose babishakiye. Nibarangiza guhamya ibyo batumwe, igikoko kizava ikuzimu kibatere, kibatsinde maze kibice. Nuko imirambo yabo izanama mu gihanda cy'inzira cya wa mugi mugari, hahandi umwami wabo yabambwe ku musaraba. Ku buryo bwo kugereranya, uwo mugi witwa Sodoma na Misiri. Abo mu moko yose n'imiryango yose n'abavuga indimi izo arizo zose n'abo mu mahanga yose bazashungera iyo mirambo be kwemera ko ihambwa hashire iminsi 3. Abo bahanuzi bombi abatuye isi yose bazabishima hejuru, banezezwe n'uko bapfuye, maze bohererezanye impano zo kwishima, kuko abo bombi bari bababaje cyane abatuye isi. Nyamara iminsi 3 ishize, umwuka w'ubugingo uturutse ku Mana winjira muri bo, maze barahaguruka bahagarara bemye, abababonye bashya ubwoba. Abo bahanuzi bumva ijwi ry'uvugira mu ijuru avuga cyane ati,
nimuzamuke muze hano.
Baherako bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babareba. Muri ako kanya hawe umutingito w'isukaze, maze kimwe cya 10 cy'umugi kirasenyuka, abantu 70,000 bahitanwa nawo. Abasigaye utahitanye bashya ubwoba, nuko baha Imana yo mu ijuru ikuzo.
Dore icyago cya kabiri kirahise, nyamara icya gatatu kigiye kuza bidatinze.
Hanyuma umumarayika wa 7 avuza impanda, mu ijuru humvikana amajwi y'abavuga cyane bati,
ukwiriye kwima ingoma ngo ategeke isi ni Nyagasani Imana yacu, hamwe na Kristo yatoranyije kandi izayigenga iteka ryose.
Maze ba bakuru 24 bicaye imbere y'Imana ku ntebe zabo za cyami, bikubita hasi baramya Imana bavuga bati,
Nyagasani Imana ishobora byose, wowe uriho kandi wahozeho, tugushimiye ko wakoresheje ububasha bukomeye ufite ukima ingoma. Abanyamahanga bararakaye, ariko none igihe kirageze ngo uburakari bwawe bugaragare. Ni igihe cyo gucira abapfuye imanza no kugororera abagaragu bawe b'abahanuzi n'intore zawe zose zigutinya, ari aboroheje ari n'abakomeye. Ni igihe cyo gutsembaho abatsemba isi.
Mu ijuru ingoro y'Imana iherako irakinguka, isanduku y'isezerano iyirimwo iraboneka. Imirabyo irarabya, amajwi ararangira, inkuba zirahinda, isi iratigita, hagwa n'urubura rukaze.